Iyi ni Radyo İzgür Amerika. Radyo İzgür Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram. Kuitwa VOA radio yacu naho waisha tu radio yacu voa.com n'urubuga musanga ibiganiro byacu byose ano muri studio ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga icyo kuri uyu wa mbere rero kikaba nanone kigaruka iwanyaho mu ntara aho mutuye hirya no hino mutubwira amakuru y'ibihabera mona tugezaho ibitekerezo bitandukanye mukanya ndagaruka mbaha mikro ariko reka duha umwanya intore Masamba muri imwe mu ndirimbo ze zo hambere yise agasaza
Kimira
Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Uwo ni Intore Masamba mu ndirimbo ye gasaza. Reka noneho dutangire tujye ku mirongo ya telefone twakire abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Duhereye kuri Dushimimana Laurent, ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Urakoze cyane.
Amakuru Laurent.
Amakuru ni meza.
Uherereye hehe?
Uherereye mu karere ka Nyanza mu Rwanda.
Aho Nyanza haravugwa make.
Nyanza turaho tumeze neza. Mu asante rwose nta kibazo. Rwose nta mahoro.
Nuko rero wari ushatse kugira icyo usangira n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika? Warushatse kugira icyo usangira n'abagitekerezo usangira n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika?
Hello?
Ntago uri kunyumva, ntago nkurikira neza.
Hello?
Ndakumva Laurent. Laurent ntabwo dushoboye kumubona, umurongo we uracitse, wenda baraza kumugarura. Reka twakire Yafa Alphonsine, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Amakuru Alphonsine, we
amakuru ni meza ari mu Rwanda.
Ari kubanza uri iruhande rwa radio.
Nari ndi ku ishantiye nshaka amafaranga.
Urashaka amafaranga?
Yes. Hato nagiye ahantu hatuje nta kibazo, turandabavugisha.
Nuko rwose mbanze nagushimire ko uri umwe mu ba niba uri umutegarugori se cyangwa uri umwari?
Yego ndi umwari, nago ndi umutegarugori.
Nuko rwose ndagushimira yuko uri umwe mu bari batinyutse guhamagara. Sinabyita gutinyuka, ariko akenshi usanga abantu batabyitabira kuduhamagara, abakobwa tegarugori usanga akenshi bicecekera, ntibasangire n'abandi bitekerezo byabo, kandi nabyo biba bikenewe. Ubwo rero mbanze ngushimire ko ubaye umwe mu bakobwa bajya bahamagara ku Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane.
Murakoze cyane Radio Viva.
Nuko rero Alphonsine, turi kuri chance, uri yahagana hehe ubwo mu murwa mukuru?
Yego ni muri Kigali, kuri Mpano yitwa mu Gasima, niho ncururiza.
Aha.
Yego,
ubwo rero ucuruza iki?
ese kugira ngo duteze imbere igihugu n'umuryango yacu.
Ucuruzi cya Alphonse?
Ucuruzi bijyanye n'inkweto, ingozi y'abagabo, imyenda, amasupure, ibintu nk'ibyo nibyo ncuruza.
Makamiya se karaboneka?
Agafaranga karaboneka gake gake, kitari cyane kuba cyane tugeze mu mpera z'umwaka nko mu kwa cumi na kwa kari nyine mu mwaka, ariko nko mu kwa mbere ubutumwa twize yo kuva mu minsi mikuru urumva usanga nabwo uza neza, ariko twakira nyine twakira yaje ariko nayo nta kibazo.
Yego
yego.
Nuko rero waruhamagaye ku ijwi rya Amerika, nta gushidikanya ufite icyo ushaka gusangira n'abanywanyi ba iyi radio?
Yeah, of course, birumvikana radio vuba ndayikunda nyadi itagira ishingiro cyangwa se ikibogamira cyangwa amahirwe kuri buri wese yumva ko abikeneye. So icyo nakora ni kubanza nkabashimira, ikindi sinzi niba no kunenga mubyemera sinzi, ariko
tereka aha rwose.
Ese naza cyakaga kuninga umurenge ubu ngudutuyemo dukoreramo wandera serivisi zabo ntabwo zikora neza urebye ugereranyije n'indi mirenge hano mu Rwanda kwikorera yo ku ruhande rw'aba etasivire ntabwo yakira abakiriya cyangwa se icyo nakita abagana serivisi zikenewe kuri etasivire ntabwo bakora neza. Bafungura saa yine n'igice cyangwa saa yine, noneho gufunga bikaba poze ikamara amasaha abiri cyangwa se no kuzamura kugaruka mu kazi saa kumi zizaba yitaye. Kandi abaturage twagiye gushaka serivisi dufite ibindi dukora twabitaye, so ugasanga uhora usiragira. Kandi mu Rwanda nemera nizera yuko serivisi zabo zitangwa neza, ariko ndera oh my god, ni too much. Ako niko nanenga, ariko ibindi byo nashima. Ikindi nshima ni uko dufite umutekano mu gihugu cyacu, usanga ubuyobozi bwacu bwita ku baturage. Ikindi abaturage tubayeho neza nyine, paraporo ugereranyije n'ibindi biba byarashije, ariko bisayine na turashima.
Icyo
nasangiza radio vewa ko nyine abaturage turishimye mu gihugu cy'u Rwanda.
None se Alphonse,
yego,
mperutse kumva umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga ati abatanga serivisi mbi bafite ikibazo, ariko n'abazemera nabo bafite ikibazo, ati abantu mukwiriye kubyanga. Izo serivisi uvuga zitagenda neza, ababishinzwe mwarabibabwiye mubibagezaho, mubabwira ko mubyanze, mwanze ko babakorera nabi?
Murakoze cyane. Urabona nk'iyo uri umuturage uturutse mu rugo ugiye gushaka serivisi ku murenge se kwa muganga se nyine aho ariho hose, ukagenda ugasanga hariyo umurongo ukiyandika se cyangwa se mukajya ku murongo, wowe muturage utegereza wa wundi wagana, noneho iyo ataguha serivisi nziza usanga ureba ati se ndahamagara kuri RIB se, ndahamagara kuri polisi se, ugasanga uri mugiyayo tuko aho kubijyana wenda haba hadahari pe. Ariko uyu rwego umwanya uzajya guca usanga n'ubundi wakawutaka n'ubundi ukurikirana ibyaha ndo wagiye ukurikira aho ngaho kuri santire cyangwa se ku kagari kawe cyangwa ku murenge wawe, usanga dusubiza abarihwaniyemo kuvuga ati reka nkurikiranye serivisi zanzanye zikunde cyangwa byange ngume aho, ariko byanze ntanatera undi nawe nkajya hanze. So ni uko nguko byifasha, ariko si uko aho kubijyana hadahari, ariko uwo mwanya bizagutwara ungana n'uwo ari kuzatakaza ushaka za serivisi.
Bo ntabwo bahari ngo bagire icyo babivugaho, ntabwo dushoboye kuba tubafite. Ndashaka kuvuga ubuyobozi bw'umurenge wa Ndera bavugaga, ariko barashobora kutwandikira cyangwa abakadusaha ubutumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA radio yacu, bakaduha nimero zabo tukaba twabahamagara nabo bakagira icyo bavuga, cyangwa se ikindi gihe hazaboneka umwanya nabo tukabaha umwanya bakagira icyo bavuga kuri ibyo uvuze, kuko nabo bakeneye kugira icyo bavugaho. Ariko nibi byuvuga aribyo bakaba babyumva, ndizera ko bari bwikosore.
Tamara koze radio wa nicyo tubakundira n'ukuri rwose mu bidukurikiranire rwose serivisi zawo ziri kugenda gake cyane kandi rwa yasuzuye.
Ye urakoze cyane rero Alphonsine, nizere ko ubucuruzi aho ngaho buri bukomeze kugenda neza.
Tamara koze buri kugenda neza.
Ego, yego, munsi mwiza urakoze. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga. Reka twakire Eric Ngabirano ikaze mu kiganiro muri Sanga. Eric Ngabirano ntabwo dushoboye kumubona. Reka tuje kwa Kidum, umuhanzi w'umurundi ati Amosos. Marira Uma soy angelo Kirango mozi kibondo gogo Kirango mozu amanda Mihora wi horere yo Kirango churi mbagaga. Ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko Eric Ngabirano agarutse. Eric we,
mwiriwe
ngo mahoro, ko tutagufatisha ra
nje ndi kubumva.
Ikaze mu kiganiro muri Isangaye.
Murakoze.
Uherereye he hanyuma igitekerezo cyawe?
Mperereye i Bujumbura hagati.
Amakuru cyaho ngaho i Burundi
ni meza, hano hari klima nziza.
Mhm.
Yego, umuyaga meze neza. Bo, mavuga meze neza. Yego, nashaka gushima bwa mbere na mbere ko muhaye sokajyo. Ikindi nagomba kuvuga ni kibazo kicerekeranye nibihe by'amazi i Burundi. Abahinga bavuga ko Burundi bugiye gucamwo imyuzo iba. Rero jewe intererano yanje ubwa mbere nashaka gusaba ujya muhinga aherutse kuvugira ko ku maradiyo ko mwamudutumira nawe ngaha tubagira icyo tumubaza. Jewe bavyiza cane gusumba, urumva yarabivuze neza ko abantu benshi batabo barose umwanya wo kumukurikirana, tugasaba tukamukurikirana tukagira n'icyo tumubajije.
Yego.
Yego, shimwe cyane nje nagomba gushikiriza.
Ye, ariko se urebye ubundi ukuntu abaturage cyangwa wangira ngo aho mubita abanyagihugu barimo ba bitegurira ibyo bihe, urabona babyitwaramo bate? Kuko hari igihe imyuzure igira gutya ikatungurana ugasanga guwe gituma abantu bamwe barapfuye abandi batemwe ibintu by'indwara. Hari ukuntu ubona abaturage barimo kwiyambambaranya wenda bavuga bati iramutse ibaye twahunga muri ubu buryo, cyangwa se hari ingamba ubona ubutegetsi bufata kubafasha?
Nko mu gace ka Gatumba sedigo tukiri kumwe.
Yego, turakumva.
Nko mu gace ka Gatumba abantu abatari bake barahunze ayo mazi ahategeka kushika iyo myuzure yashitse. Kuko hari igice imyuzure yamaze gushika no ku nkengero rero z'ikiyaga Tanganyika niho yavuze cyane hazogera amazi igice cya large, aho bita kuri large ukinjira mu kabo muzarumonge ushika inyanzaraki, niho yavuze cyane ko amazi azoba yabaye menshi cyane akaba imyuzure ya menshi amazi akaba menshi. Rero leta nta kindi ihamagarira abenegihugu, ibahamagarira kuva aho hantu kuko amazi azoba ari menshi imaze kumva ibyo muhinga yavuze.
Hanyuma abahavuye Mkomeza.
Ibyo ko hariyo nabantu bashobora kuba baravogera ikiyaga rero amazi ntavogerwa yagarutse arisubiza ikibanza cyayo.
Kukivogera bate ubwo?
Ni kuvuga bubatse ahantu hatategezwa kubakwa, imetero zategerezwa kubakwa ko abandi ikiyaga ntizabaye zikurikizwa mu kubaka.
None
naho rero
navuga uta amazi arimo arisubiza ikibanza cyayo.
Naho urumva akaba akisubiza. Mugabo kubera je ntari umuhinga w'ibyo bintu, hari umuhinga yagize usha bivuga ko
yego komeza
yego byari byiza ko mwamuturongerera muntazi ko mushobora kumufise amashami yanyu nyine muronka amakuru sepa ngo muhamagara umunsi umwe tugira ibibazo tumubaza bimwe na bimwe.
Turaza kumubashakira rwose na binose ko mwifuza kugira icyo mumubaza.
Kuko urumva we ingene abivuga, arumva avuga ko ibintu bizoba biteye ubwoba, amazi ashika ahatigeze gushika, utegeze gushika araduga, ndibaza ibarabara ryo aho bita kuri Larje hari aho ritari rigihita neza rikirengana neza kubera amazi yatanganyika yabaye menshi. Ni ukuvuga yasubiye kugaruka.
Yego.
Ego nivyo muri market yewe nishagomba gushikiriza. Ego ibisigaye bindi hano ibitoro vyasubiye kuboneka n'isawa ibintu bimeze neza. Ego nako umuntu yabivuga.
Yego Eric Ngabirano urakoze cyane rero kuri iyo kuri icyo gitekerezo no ku byo ushikirije ku ijwi rya America. Umunsi mwiza kandi mukomere. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC, twakire Eric Hakizimana. Eric uranyumva?
Muraho.
Komera cyane.
Ndabumva se kwise. Muraho.
Muriho uherereye hehe?
Ngiye nkoreye ibangi mu gihugu cya Central Africa.
Amakuru cyaho muri Central Africa.
Amakuru ni meza turaho rwose barundi n'abanyarwanda. Aba Central Africa.
Birumvikana ko aho muri Central Africa agomba kuba hari umurimo w'ingenzi wakujyanyeyo, niba atari banga se buriya wasangiza abanywanyi b'Ijwi rya Amerika icyo ukora.
Yewe barahano ibiro by'ubwoba sinanzira kuri ne ibyo byanjye mu gihugu cyanye ubasubiye
mu akazi karaboneka.
Kazi karaboneka kuko ari igihugu kivuye mu ntambara. Ubu ni turimo kwiyubaka ariko amafaranga ntabwo arimo aboneka neza.
Hanyuma ibijyanye n'umutekano, sinzi ko hari ingabo zoherejwe aho ngaho kugerageza gufasha kurinda umutekano, ibyo byifashe bite?
Ingabo zirahari z'Abarundi n'Abanyarwanda zikora neza rwose umutekano imurazo.
Nuko rero warushatse kugira icyo usangiza abanywanyi b'Ijwi rya Amerika Eric Hakizimana.
Icyo nabasangiza ni uko radio turayumva hano, igatuma tumenya amakuru y'iwacu nkatwe turi kure yayo. N'ayandi yo ku isi yose ni byiza cyane.
Urakoze cyane rwose, natwe turanezerewe ko aho ngaho dufite abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ibangi muri Central Africa. Niba nta kindi gitekerezo washakaga gutanga, reka tukwifurize umunsi mwiza. Eric Hakizimana tugushimire cyane, reka dusubire ku muziki mu kanya turagaruka tubaha ijambo nanone.
Tababira yo nabonye ayo na kumwe uwo mwana yari rukundo gogo yari mwitsangirirenga ninde yo mumenya kona mubuse na masege hariwe gusa nakunze sinzo mwibakira
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC Kidumu umuhanzi Kidumu ati amosozi y'urukundo rwashaka kuvuga amarira nyine y'urukundo rimwe na rimwe hari gihe ruza mwamarira bafite urwajemo amarira rero ndabakomeje kandi bihangana ariko turi mu kiganiro muri sanga ubwo nabo barisanga hano ku Ijwi rya Amerika badusangiza ibyo bitekerezo ariko tujye kwa Idrissa Bakungu ikaze mu kiganiro muri sanga
mire munyamakuru
komera cyane
yego ari kigali mu Rwanda
yego ye
yego simeshe no kubana namwe muri atakanya ikiganiro muri sanga
mhm
ego kuvuga ngo ano ane kigali nta kibazo kimeze neza ibintu byose ni wane kuvuga ngo birebye kimwe kibanezerwa n'igikombe cya Afurika cyane cyane cyane n'ejo nyine twabonye imikino y'intwari no kwibuka ariko tubyagenze neza nta kibazo kandi noneho twashimishijwe n'umuturanyi wacu Kongo nyine kuba yarabonye itike ya kimwe cya kabiri ni ukuvuga ngo byaratumize cyane twarishimye cyane birazerogeje byatweretse ko muri siporo ari ibintu byiza umupira atari intambara nyine umupira turasabana cyane abakongomani ejo barishimye cyane ikintu natangariza abanyamakuru ni uko twebwe banezerewe cyane bishimye kwitegura amatora y'ejo bundi muri make twanezeye abanyarwanda muri make
ugize uti
kandi ku isoko ibintu byose nta kibazo birimo yagenda bigabanyuka byagera nyine ku bakozi nta kibazo muri iki gihe imisoro barayigabanyije ni ukuvuga ngo uri wese mu kazi nyine amafaranga leta yari yadusubije nyine bivuze ngo TPR yaragabanyutse cyane no ku misoro itanzwe nyine byose biri hasi cyane dushima leta yacu nyine ibyo idukorera kandi ni umubyeyi mwiza baratubera bakadutekerereza nyine tuba twishimye muri makeya nyine dushimishwa niko tugiye kujya mu matora nyine amatora tuzayajyamo dutora nyakubahwa
uratangira kumutora bahoroheje nkubaza uratangira kumutora ataremera ko aziyamamaza niko ye nawe ntarabyemera ariko wowe wamaze kumutora warugize uti niko bakungu we warugize uti abanyarwanda banejejwe n'insinzi ya Kongo ubwo ni bose cyangwa ni wowe wanezerewe ngaho nsubiriramo ako kantu twumve
oya mpamvu nari mvuze gutyo muri siboro siboro ntabwo ari intambara nyine kandi siboro ntabwo ari inzangano siboro ihuza abantu nyine bivuze ngo kuba nyine baranezerewe kubera n'abaturanyi bacu batsinze hari abakongomani bari mu Rwanda baratekanye nta kibazo
ariko naho se ibijyanye no kuba u Rwanda rutarimo muri ariya makipe byo ntabwo bisa n'ibiteye akantu ku banyarwanda avuga ati turafana ariko ntiturimo cyaduciye mu myanya y'intoki
yego birumvikana kuba tutarimo bidukora ku mutima nyine biradusaba natwe uko tureba bagenzi bacu ukuntu bagenda bateza umupira wabo imbere ni byiza cyane buriya nyine umuntu agenda azamuka buhoro buhoro nyine aho byapfiriye ubu turahazi biradusaba kongera kwitegura neza urebye n'ubu ngubu ngo wabyemera kuyobora itsinda n'igikombe cy'isi dore Nigeria na za turimotsinda rimwe na Nigeria na Afurika y'epfo ejo bundi twatsinze Afurika y'epfo hano mu Rwanda tunganye na Zimbabwe ni ukuvuga umupira w'iki gihe nyine biterwa n'ukuntu wawuteguye ariko kuba tutarimo ejo neza ubundi tuzaba turimo kandi urabona nyine tuba turubaka ibikorwa remezo by'umupira w'amaguru stade Amahoro iri hafi kuzura urumva twebwe abanyarwanda nyine ubu noneho umupira iyo tuje tuwujyamo kubera ngo twese abanyarwanda twongere twishime nuko twishimiye tujya muri kandi 2004 byaradushimishije cyane ariko muri iki gihe tugomba kubitegura kuyakuri twasubirayo
Idrissa Bakongo reka ngushimire cyane rwose ndumva ufite akanyamuneza ufite ibyishimo ni ibitekerezo byiza ni ingufu rwose mu byo ukora urakoze cyane gusangira ibitekerezo byawe bwite n'ijwi rya Amerika n'abanywanyi baryo
urakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC hari umuntu witwa law abiding citizen kuvuga ngo umuturage wubahiriza itegeko ntabwo nzi niba ari ryo zina rye ariko reka tumuhe ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane ku ikaze nagiye ndagushimiye
aka kazina se ibya covid
kwa maze kugasobanukirwa kuko hari ikindira
ubu niko mu ndangamuntu byagenze
yambaye umwirondoro w'umuntu izina ryanjye Deni Mars Terende kiba gisanzwe mbere na mbere ndabaza gushimira umwanya nk'uyu mwamwagenye kugira ngo abantu batange ibitekerezo banabagezeho amakuru kuko bituma tumenya muri aka karere k'ibiyaga binini kuko hari abahamagara bari muri Congo Zimbabwe Kenya u Rwanda n'u Burundi na Tanzania bituma tumenya amakuru amwe n'amwe ya buri gace kubera ko umwe atanze umwanya atagiye kubaza ikibazo umutumirwa ahubwo niho agiye kuvuga imvamutima ze noneho bigatuma tubasha kumenya makuru yo mu karere ku buryo bworoshye.
Mukanya twavuganaga no muri Central Africa.
Yego, numbaga rwose ujyana muri Kenya hari album cyarame festival ya hamagara rwose ndabumva cyane. Aho n'icyo cyaka kuvuga ndashaka kuvuga niho yavugaga uburyo biciro byagabanyutse abantu noneho bari kumwenyura abantu bari kurya agafiriti. Ibyo ni byiza ariko byose bijyana n'ibikorwa remezo leta igenda ishyira hirya mu turere, imihanda igezweho yangirika igakorwa ku buryo bwihuse, noneho bigatuma ubuhahirane hagati y'uturere n'utundi bibasha koroha, ni nako ibiciro bigenda bigabanyuka ku isoko. Aha ndaguha nk'urugero, mu karere ka Rutsiro hari umuhanda uri kuhakorwa atangiye gukorwa uratwara amezi 15 ibyo bishyirwamo kaburimbo kuva ahitwa mu nkomero ukagenda ukagera ahitwa ku ishusho, ku buryo wenda abatahazi niyo muri za paruwasi ya Kinini noneho ugeza ku ishusho kilometero 8 nabyo bazangira aho twumvishe ko RTD ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwikorezi bwo ku butaka hano mu Rwanda, hari kilometero 8 naho babemereye ko bazabikora. Icyo rero navugaga ku bihuje na kwa kugabanyuka kw'iciro ku isoko n'ubundi musaruro bugera ahantu bitagoranye, urumva niba umuturage wa Rutsiro abashije kubona kaburimbo yazaboneza, hariya ni imirenge ikora ku kiyaga cya Kivu, ibikorwa by'ubukerarugendo birahari, hari amahoteli. Icyo gihe n'umuhinzi waho wejeje ibyo mu Ruhengeri badafite, wejeje ibyo Kigali badafite, kugeza ku isoko biba byoroshye. Ibyo bimwe n'ibintu bituma n'ibiciro ku isoko bigabanyuka, bari abantu bagiye bareba n'ibikorwa remezo, tukabona ibintu byavuye mu birayi byavuye ku gihumbi byageze kuri 500 ntabwo biba byikoze, hahita hazamo na transport, kandi iyo igikorwa remezo ntacyo transport nayo igenda nabi, igira hejuru nka bigatuma bya bintu birushaho guhenda.
Naho se ku muhinzi Marcel, umuhinzi wabihinze we niba yabonaga gahumbi bikaba bisubiye kuri 500 ubwo ntayatayemo.
Umuhinzi rero ahangaha tuyareba muri iki gihe uko byagenze. Muri iki gihembwe ni Minagri cyangwa se Minisiteri ifite ubuhinzi mu nshingano yagiye itanga amafumbire ku buntu. Itanga amafumbire ku buntu ariko ku muhinzi wenda w'ibirayi ni urugero, ubwo ni rwo rugero nari mfashe. Nanjye iwacu aho ntuye muri zina ni Musanze mu karere ka Ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, ariko ikintu cyitwa imbuto y'ibirayi tukigura gihenze. Imbuto usanga tugura ku gihumbi, ugashyiraho ifumbire mvaruganda n'imborera, ugashyiraho imiti kubirarira mu gihe bimaze kwera kugira ngo batagira n'umwanya n'inyungu ukeneye. Ariko nanone iyo ugiye kubara ntabwo avugaho n'imbuto yigize ku gihumbi ngo uzayigurisha ibihumbi bibiri, kuvuga ngo yegereje rimwe kandi ari benshi kandi ababikenera. Ubwo usanga nanone atari benshi cyane, kuko nk'ubu ngubu ari ibyo bigori bireze hari umuntu komparato yo kugira ngo ujye kugura ibirayi reka ngure kiriya. Ndetse nk'ubu ngubu wabonye ko mu minsi ishize karoti akantu kaguraga 180,000 kaza kangana urwara, ariko ubu ngubu ufite igiceri kiza na karoti ari kuzibangira ingata. Urugero n'urugero naguha, karoti zizara ntabwo wabona icyo zitwaramo, kubera iki? Zareze zigura n'abazigura babuze aho bazigurisha kubera ubwinshi bwazo. Ntabwo ibi bintu byeze rero.
Iyo bigenze gutyo se, iyo bigenze gutyo leta ifashe icyo umuturage wahinze ku bwinshi imyaka nk'iyo ngiyo kugira ngo itangirika?
Aha, icyo rero nicyo nashaka kugarukaho. Mu gusaba wenda nk'abafite ubuhinzi mu nshingano tujya tubona nka kuno inyanya bazibyazamo sosomate, Shina Gerard yatangiye kujya atunganya ifu y'intoryi, agatunganya isombe, akaba yayibika imyaka ibiri. Ubu twifuza ko bashobora gukora uburyo ubusa niba karoti zeze zikabura isoko cyangwa amashu cyangwa iki, hari imboga zijya zera zikabura isoko kandi hakabaho n'igihe zera zikabura zabo z'i burundu. Aho twifuza ko nka leta cyangwa se abikorera ku giti cyabo bashobora gushora imari niba karoti zeze zikabura isoko zitunganywe ku buryo burambye. Buriya mu karere ka Nyabihu hari uruganda rutunganya n'ibirayi ifiriti bikaba bishobora kubikwa mu gihe cy'imyaka itatu. Uru ruganda n'ibirayi byamanutse bikagera kwa ayo mafaranga, nibarebe uruganda ku kiruta bitari gukora. Impamvu ni iyi, iminsi ishize icyo kibazo cyarabajijwe bavuga ko muri iyi minsi batangira gukora, ariko bivuga ngo urwo ruganda rwakoze hakagira undi agashora urundi ruganda, bya birayi bikajya mu nganda bigatunganywa kugira ngo bigurishe kuri make, bashobora kugira ute, bashobora kubona amafaranga ahagije. Ariko nanone na wa muturage udahinga kavuge ngo arabura icyarya kubera ko abahinzi babyimanye kuko bigeze gushaka kubishyira mu makoperative ukagikura nuko baguhaye uburenganzira ngo ujyane ku ikusanyirizo icyo gihe upakiye adafite kitansi yawe ni kwisanyirizo ko ariho abikuye nabwo ukabona biragoje akarere ka Nyabihu haraparitswe igihe kirekire byaburangirika nabwo ukabona ko nta kigenda ariko ubu ngubu abantu bafite ubuhinzi mu nshingano kubera ko abahinzi ibiryo bibuze abantu bagasonda bagafatiza nk'uko mu minsi ishize bibaga bavuga n'igihe byeze nabwo bizibaka abahinzi nabo bakidoga hakwiye gutangira gutekerezwa uburyo bwo kubika umusaruro wabonetse ari mwinshi ku buryo ntawangirika jewe ni mu nama y'umushyikirano babajije minisitiri w'ubuhinzi ati umusaruro wangirika ungana iki iriya mibare ngiye nteye ubwoba kumva ngo hangirika hagati ya 5% na 15% ni imibare myinshi noneho wajya mu mibare y'ibintu by'imboga n'imbuto ugasanga niho hangirika ibintu byinshi kandi bya bindi by'imboga n'imbuto rimwe na rimwe usanga ariho ubuzima bw'umuntu bushingiye kuko umubiri w'umuntu utarya imboga nawe urabizi nubwo tutari abaganga ariko imboga ziko ari ingenzi ku buzima bw'umuntu ivuga ngo rero hakwiye gutangira gutekerezwa uburyo bwo kubika umusaruro ku buryo burambye ugatunga ukabikwa ugishobora kugumana umwimerere mu gihe cy'umwaka bikazazira icyuho cya gihe kimwe ibiryo byabuze bishobora kugurisha ubwo tugomba kwiteza kubaho nk'abanyaburayi bagira igihe bakonje batari kujya gukora ariko bagakomeza kurya nk'inzogaro bishwe inzara nubwo wenda abatari bose tujya twumva ko hari n'ababa mu mihanda.
Reka tugushimire Law Abiding Citizen twakire n'abandi urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo.
Murakoze cyane Geoffrey.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Dufite abantu babiri, dufite Cyril tukagira Bolingo Masanga. Reka duhere kuri Cyril dusabe Bolingo abe yihanganye turamugarukaho mu kanya. Cyril ikaze mu kiganiro muri Sanga. Cyril uranyumva? Reka twakire Bolingo Masanga.
Alo, ndawumva cyane.
Ikaze mu kiganiro muri Sanga, muherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo?
Murakoze cyane. Jewe mperereye mu gihugu cy'u Burundi.
Uri murubaka ariko?
Babwe?
Uri murubaka?
Oya, ni impande yaho narindi. Ego.
Amakuru cyaho ngaho mu Burundi?
Basha, turahinzara ni turembeje gusa. Indi turacumba gifu. Turaryama tugasinzira ariko inzara. Bazifata utambana inzara tano uryama ni inzara ngo bikunde.
Ni rusange se cyangwa uravuga ku giti cyawe?
Oya ni rusange kubera ko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko ari rusange. Kandi mu Burundi twaho ntitukira abakene. Mariko ndumvirize wowe mu Rwanda wewe numvise bipfuma wewe wabo rwo numva arabakene twe twaraje abuturugero rw'ubukene butugeze ku rwego rw'ubutindi.
Ariko siko numva noneho wowe kubisubize kubihumiye ku mirari. Ariko ko hari abarundi hano tuvugana nabo batubwira ko ibintu bimeze neza ko mu Burundi ntanza rihari ko
abukumbure n'abashinyagura je ndabita abashinyaguzi kuko nta muntu numwe atarira ngira ngo muherutse kumva ikibazo kijanye n'iyugagwa ry'imbibe aho bonu ivyo gusuma byahagaze
ndeho ngaho
kubona ingene ibiciro byaduze ngira mwarabonye ingene essence yahora itaboneka ni kuvuga ingaruka ibyo bibazo byose byateje byibura byankenegwa shiramo n'agasukari kuko none kuvuga wowe kuvuze ngo bakubwira ngo ibintu ngo birera ubu nk'ubu wo gutuma isukari ahanye iwacu mu Burundi boyo ubu ufise nk'umugore akagutuma isukari wowe muronkera kweri agasukari ukamuha kane
ntibyakunda
ntibyashoboka.
Waruvuze ibintu by'iyugarwa ry'umupaka iryo ryatangiye kugira ingaruka zigaragara ku Burundi.
Kani nyinshi cyane hano wozivuga ngo azimare ikibazo gusa ahubwo nuko zigira ingaruka kuri twebwe abene gihugu nayo bene kugirana amatati wowe nta kibazo kibashikira muri ibyo ikibazo kiri kuri twebwe abene gihugu kuko nk'akarero rimba tuburiye sukari yubura twebwe nimba ibiciro biduga ku isoko twebwe nta mafaranga dufise yo kubisoma kuko nta buzira aba bantu bize ingene bangana batagira akazi raba ingene ndaguhe nk'urugero hasi nk'umuntu yari afise nk'imoto akorera umuntu agacabura igitoro urumva wapangiye ntabacishuye inzu ntabakijyanye umwana ku ishuri urumva izo ni ingaruka twebwe tugira nico gituma ndakubwira ntitwoho tubona ikiri ku rugero rw'ubukene turi ku rugero rw'ubutindi naho mfatira kuko umukene arambara umukene akarya akabura ibishirije
Bwana Masanga reka nkubwire nti mukomere twizere ko igihe kizagera bikagenda neza
kumbure
Urakoze rero gusangira igitekerezo cyawe n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ugira umunsi mwiza aho mu Burundi
Urakoze
Radio ya Amerika vugira Washington DC twakire Cyril barambwiye ngo aragarutse Cyril ikaze mu kiganiro muri sanga
Muraho neza
Muriho
Amahoro mumeze mutse
Turaho tumeze neza umurongo wa rutunaniye mu kanya ariko
Ntabwo nahindi kubumva neza kuno umuntu abari kubumva nyine muri kuvuga bamushije ku mirongo nge ntabwo nahindi kubumva byacika muri kaga kugeza biranifuta nyine kugira ngo muvuje
Yo ya ntabwo byakunda ntago twagukuzaho nuko rero uti uherereye he gitekerezo cyangwa icyo inama
Eh ndo mu Rwanda mu karere ka Kayonza
Amakuru cyaho ikayonza
Makuru ni meza urimo mu gace kamwe ariko nyine hamwe namwe nyine basarura amasaka ariko cyo kora tumaze nyine kugira kubona mucyo w'izuba
abaturage basigaye bahinga n'amasaka se?
Cyane rwose.
U
Rwanda ni rugari hari aho bayahinga kabiri mu mwaka.
Ubuhinzi bw'amasaka bwasaga n'ubwahagaze muri ako gace. No ndumva kuba umbwiye ko bihari ari bishya kuri nge.
Ni byiza ni ibintu byiza cyane rwose turimo turasarura amasaka. Nubwo benshi ari bwo nyine barimo barayahinga mu henshi bahinga nyine mu mwaka nyine mu Rwanda
ubwo se ibyo bintu ntibishobora kugirana isano na za nzoga zengerwa mu giturage
inzoga zengerwa mu giturage ubwo zimeze gute
ndashaka kuvuga ikigage ibyo bintu ntibya bifitanye agasano gato ku buryo isarurwa ry'amasaka ishobora kuvuga ibigage mu baturage
cyane rwose mu minsi iri imbere rwose icyo kunywa kizaba kiri kuboneka
ariko ubundi ni ubusanzwe mubona aho muyagurisha ngira ngo hariya ku ruganda hari ay'umweru bahingaga bakayagurisha ku ruganda rwa Mitsingira nibyo
bya kera wenda n'ubu nabi kibaho ntabwo mbizi ko ay'umweru ari kugenda asa nkaho acika ntabwo abantu baba ntabwo bakiyitaho cyane yego
nuko
ayari kugirimo nyine n'amasaka y'umutu
komeza igitekerezo cyawe
yego byari ukubashimira uburyo mwamutugezaho ibiganiro amakuru n'aka kanya mwamuduhaye kugira ngo tugire icyo tuvuga ku aho duherereye no ku makuru mwaragiye mutugezaho no mu buzima busanzwe ibyo bintu ni iby'agaciro ahubwo nanabasaba yuko uyu mwanya mwazajya mugira bimwe byibura icyumweru mwazajya mutugenera hanyuma mukongera kwiga kuri cya cyifuzo cyo kuwa gatandatu cyo wenda cy'imyidagaduro wenda mukajya muduha wenda umuco wa gatandatu kuzajya muduha wenda kuba twatashye nk'abantu tubashyiraho indirimbo atari ibyo kuvuga ngo muzajya muduha ako kanya mu ntangiriro z'umwaka cyangwa se mu mpera z'umwaka mukagira uburyo cyo muduha nk'ako kanya nyine ko kuba twakwidagadurira kuri radiyo yacu
yego rwose urakoze cyane Cyril
nabashimiye cyane rero ukomeze kugira umunsi mwiza.
Komera cyane Cyril aho ikayonza mu karere ka Kayonza na Rukara na hakurya aho ngaho Inyawera igahini kuri video Karubamba hariya hose abantu baho turabasuhuje cyane abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika mwese mukomeze mugire ibihe byiza. Komera cyane Cyril. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC twakire habakubaho Norbert uratwumva?
Ndawumva neza cyane.
Amakuru Norbert.
Neza Joshua.
Ngaho rero tereka.
Reka mbere na mbere manze mbashimire ikiganiro kiza mu mwaka uteguye n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Mbonera kugushimira yuko twabanye neza muri uyu mwaka washije tukaba dutangiranye.
Nuko rwose nanjye ndagushimiye.
Nshimira n'abanyamakuru staff yose y'Ijwi rya Amerika.
Yego.
Yuko twabanye neza kandi na n'ubu tugikomeje.
Yego, natwe turagushimiye.
Yego. Bo, insanganyamatsiko nayumvise, hari amakuru tugomba gutanga, hari n'andi nyine abakeneye mu buzima bwa buri munsi. Tugatangira kugisha. So, nibuse rero kugira ngo mu mwanya abandi bavuge, twebwe mu murenge wa Buyoga, mu karere ka Rulindo, harimo amakuru yo kugenda, urabona gahunda ya Minaroke iri kugenda ifasha abaturage bikura mu bukene, banabakangurira kugira amasuku mu rugo, ibyo bakoreye wenda barwanya imirwanyasuri mu misozi kugira ngo amazi atazajya amanuka yangiriza abaturage, niyo makuru ahari. Ndo hari n'andi makuru twigeze kuba twabaza ni tuzadukorera ubuvugizi nk'Ijwi rya Amerika mu turebere umuhanda wa Gaseke Muyanza uhuza akarere ka Rulindo na ka Gicumbi. Ntabwo tubasha kuba twahahirana neza kandi kiri mu bwigunge, kandi uwo muhanda urakenewe cyane kandi uranakoreshwa cyane. Ariko aho tugeze ubu ngubu noneho nawe kubona gucisha igare ni ikibazo.
Abayobozi babivugaho iki?
Umuhanda umaze igihe kinini cyane, baduhanuzazayo ariko ntibadusobanurire uburyo uzakorwa, tugahora muri icyo cyizere kandi natwe twari dukeneye guhahirana ngo ibintu bigende neza.
Konzi se ko abayobozi bo mu Rwanda bagira ibintu by'imihigo cyane cyane y'uturere, ubu iyo bageze kuri iyo ngingo, iyo bageze kuri uwo muhanda, nta kintu babivugaho?
Batwizeza ko bazawukora ariko igihe gishize n'ikinani byararambiranyije rwose. Byararambiranyije.
Impamvu batanga yuko kurambirana ikaba iyihe?
Ahubwo amakuru twigeze kumva umwe ngo hari abishyuwe, abishyuwe azacishwa uwo muhanda, ariko tugategereza kuzakorwa amaso agahera mu kirere. Kandi namwe muwugezeho rwose mwahita muvuga ati ubwo twararenganye rwose.
Harya ngo ni umuhanda, ngo ni umuhanda uva he ujya he?
Ni umuhanda uza akarere ka Rulindo, umuhanda wa Gaseke Muyanza ugakomeza Mukoto. Nundi runguranye n'akarere ka Rubi aho kubatse.
Yego.
Usibye ko igice kinini cya Rulindo ikinshi kirakoze, ahubwo igice cy'akarere ka Gicumbi nicyo kidakoze. Kandi uwo muhanda rwose ubukenewe cyane, mwadufasha rwose.
Ni kuvuga ngo utuma Rulindo na Gicumbi mudahahirana?
Neza nk'uko bikwiriye. Rwose mwazadufasha mukagera, cyangwa se ayo makuru namwe mugafotora mukareba, kuko nta modoka yahagera, yakora wenda moto yo yapfa gukukuza ikahagera, kuko buriya nta kanyabiziga kabasha imisozi itagize.
kana hawa kuwa huna urubere. Reka tukushimira cyane icyo gitekerezo uhaye abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ugira umunsi mwiza.
Namwe mugira umunsi mwiza byose kandi n'umugoroba mwiza.
Ikomera komera. Twakire Daniel. Daniel ikaze mu kiganiro muri sana. Daniel wanza bidakunze. Ijwi rya Amerika ivugiri Washington DC. Oliver Mtukudzi nyakwigendera umuhanzi w'umunyazimbabwe mu ndirimbo ye yitwa Ziwere. Ni nayo dusorejeho ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ikiganiro muri sanga. Dushimira mwese mwatanze ibitekerezo, tunisegura kuba tutashoboye kuvugana nabo kubera ikibazo cy'umwanya ndetse n'ikibazo cya rezo zitagenze neza. Nshimira Nadia Taha wamfashije kubagezaho kino kiganiro na mugenzi we injenyeri bari kumwe kuri mikro, nari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Reka mbasigire Oliver Mtukudzi ati Ziwere.